Turn it on. SQ Beats.
Exclusive from
Q. Bring it on, baby.
Nilinaka.
Come from the candelabra. Yeah, yeah, yeah. Kawaya waya, jiwe kawaya waya. Mwata wata sana pati muli wala wala. Kawaya waya, ni kawaya waya. Osamu chita tora reti mutemeni miala. Kenda maya, jimweva kenda maya. Vanzanga bonse ni mabig paya. Sunga ni pese ni chilinga naba kenda maya.
Nampana na imwe chikwela mwila nete kuline. Ukawaya waya kukwine, nonti kuline. Mwila tuka ukana pashidi ande miafechine. Utenda maya twareni fyo kwene tete mutine. Zangwa na mabigi baya daily kuspenda. Tadwika tama koini jose mazale tuspenda. Tatu wata wata kozi, twari tampo kutendwa. No wanda tatu sangwa na imwe na imwe vena chamda. Tuntumba Pashidi, but start a wala. Tell you my fame, what I want, Beurapo, Imorio Semaya. The Quava no Kube for Gozi, our Kaya, Bakenda Maya, Dima Cheba Fake Chabe.
Kawaya Waya, Jiwe Kawaya Waya, Mwata Wata Sana, Patimuli Wala Wala. Kawaya Waya, ni Kawaya Waya, Osamu Chita Tora Reti, Mutemeni Miala. Kenda Maya, Kenda Maya. Jimweva kenda maya. Vanzanga bonse ni mabig paya. Sunga ni pese ni chilinga naba kenda maya.
Vestu ya video clip ulefai kamulijira. Tumina kanina kandela matupange puechila. Vanzanga ni mabigi baya ndie kweba ushila. Tula fuanta no kuchilisha takule tina wila. Kavana kandela ma tell me what can we order. The fire NC tatuine mixa coca cola. Wangu wangu tachelwa ela Mr. Chola. NC na koku kuno Mwilaba kwa kakocha. Nakubwa tamuntu wanzi it's about the money. Buka waya waya don't stole. Leti nefyo awe. Fibozo linde view view. I see you cash money.
I see you cash money.
Kawaya waya, jiwe kawaya waya. Mwata wata sana pati muli wala wala. Kawaya waya, ni kawaya waya. Osamu chita tora reti mutemeni miala. Kenda maya,
kenda maya.
Jimweva kenda maya. Vanzanga bonse ni mabig paya. Sunga ni pese ni chilinga naba kenda maya.
Oh my gosh.
Yeah. Yeah. Commander B.
Commander B.
Commander B.
Commander B.
Yeah. Yeah. Junior Luala Mbamwela.
SQ Pafilimba.
Turn it on. SQ Beats. Bring it on, baby.